mutimako budde mirare sawane bisere bigere katonda amalira wamagezi akola entegeka ya buli ekitonda ekiramu bwosusa mu bisere ebigere ebya buli kintu baba batuusa okutamwa bwosusa wasaana okukoma ebibambuuzi nyo baba batudde mu ntebe ate bwopima obulungi fuuti eziba zimala oganje ne mu baana abawere nobeera w'amatindo mbakulu eyo ensonga esombola bangi mundabe abange ndi musajja wandasi ku byentuuseeko ti bandiradde bandaba n'abalokompoka ennyo bankomye nebeerabira nti okuyimba bwe ndi kitone mwatti omukama waffe mugezi mukyabankiya nnyongera kusomba balabi bwe bajja ssira bwabo kamago nebyenvaamu bindaga busajja bukulu twazizza beerokozza bassebo balinvaako era ng'omuntu aloga atafa balituuza n'obukiiko ku bbali nga beekunkumula nti omuntu ono kikemo ate nga bwe njogedde bassebo biribeerawo okubanga eyantonda abalaba nze kankole ebisiimu abalabi kuba ndi waddala nvaamu mwattu amasavu kino kimanya erinnya lyeddene naaliko ngojja mwali ntenze mu lulasi kati be liitawaanya emitima ninda ddi baasika abajjeeka balinone balirinziriza ate mu bulumi ti erinnyalo liiyo lisukkiridde mu kkiro lituugu lyennaku ggwe bwoyoza obwoyozesa ki lituukule tumatize lyoke nkwata ejji kyebandabe ndyewawulire erisinge kaate ku luli beeyolere yaagaabwa amagubu bakongojjaago nga buli omu mumativu wamma bakamma banga abalabi n'abawuliriza ebinva mu masanyu jabbaagala mbasinze ku luli nga nsasula olw'empagira yammwe matiza nennya bonna myala abasabye muyambe nnyo omwana we ataliika yasira emikono atadde mu gyammwe bataayi obwe bubaka bwe nzigya ebubondo mbakulu ebintu ebitutwala ku mbaga baba bayite gattaka batali bayite abasinga ekibatwala okulaba munnaawa waila nigwe yaleese omugole pozzi n'okunywako mubisi byebitendebwa baba bagenze ku mbaga ze ndi mwawofu nnyo mu kino temumboggolera ekintwala mbe kugoma mbeera mumagamagayo bakazi kale kwe babuze ekyo n'ekituuma ekibaga ky'oba olaba sifaayo kuyitwa ne bw'oba tompise ekifo ekyange nkimanyi noonya waatatuuse sitima wenkola edduulo n'emmagamaga eyo yembaga kati sirwadda lwakola embaga nenneetegeka nti ntegebwa bitimba ku luno omanyi mmotoka yankuma enkizi luno lw'ensulika emyanzi nga nveeyo okukola kati sirwadda lwakola embaga nali neewulira ndiyaddeko mu kuwona konze kandage ku kibaga katonda ono yandi nkasookayo ku kikazi ate nga ni musajja wa ntomo bamuyizzi singa njogerwako mu batezi mwattu n'abakyala b'ennyini abalowooza ŋŋanze nabo babeerayo ku bubaga saatwala kiseera kinene nengwa kuli nnange nga gimu mugunwa gwennyini ate omusasa afiira ku ddene jangu eno ne munnange naye bwe yakola naye mbye nnamugamba tewaali lusozi n'ebyaddako mu byerowoleze timwogera nenkeyo yajja yandabe mukikkirize nange ndi musajja munovu era mukkirize tezibambale baasunnali matanga olubizza ku bakazi omuntu namwagala nnyuulira nga lwatalabise nfuna ekikyamu mu mutima naye nga ne gyabeera yennyini bwombuuzaayo nnyanjala mu mikono bukono nagiranga ne mubuuza kaakati wagyobeera ontwaleyo nayo batulabe yaddanga musenga yeerunkuse saagala akumanyi tamanyi nti n'ebyo mbikola konze wafulumuutya ku luli musange ku mbaga yali alaze walunkuse keggwala nessenga yennyini muntu wabinyumo yali ataliseeko mu masanyu ne mmatiriraawo omusiru ti erintu lino osanga teririiko mufuzi ne nsaba n'olumu likikole lyebbeewaabwe erijja ewange ensuze chintu echo liyachi wakanya Neri ntegeleza dalaveri chenya wakuru Kazi chali noyu umuami Echebira chijichi ndage kumasanyo Labanze wena chiti mpisa Cheri ntuli ulize nene sima mutima Nengu mato nyumienge misane chilo libereka Sega wali otalivuma Chesima nyanga kona kakati Tiba weri ntuli noya limusajia mkosi Kaya kera nganye mkoko Natanga wakulo sichiva limba wasebo Wabula ndoza wechari kuangali nange ya janga mpao kuyosa Kero muntu wa kera kudyute nganeri nange ya litonyeza gogoa Nange nesivera msiru niliovu gayavu nembisi vanga kumpaji Ngakazi neka tonda tulava mulindeke yatakote gali masanyo Masajja watu na njini mkazi Bobaga lopo wanti watu wanzi na mula Nanyi ganyo mutima Na yubu kakafuta uli nanti nchikola Zijukira luna kuruwe njini Michesa wantebeleza mposi mkumi Nina angeri ya kera lindave Kakasa wezo ngandi na liumba sanyo Na uli langa mkuisulo Muni ningamba anti usanga mkwano kunoga Kakazi mwe muna ite nkoma Mbirijira vulanga wana vawe chisobu Bawa mganzi wanga ya ita Ngapa wachimanyi ntia na vaye ye njini Emu ita vandi kalibu Jingirofune otu lao kuntebe Nindagiza manyumu wala ya nilizomu Genze malo kuteka kengo ye Nalisamba tembo langiti Tumusana wango ye bugumuli amori manyi Okula musate kwali kwa sanyu Ya gendo okula musana ulira mpina teke Wala lo msajia nzita Nema nyaka vya kantu seko wekali Nalingiriza kwa mkatuli Nenda vateke ranege vazi wate ya toma Yega ilideko nsonyiwa Nampa uchijuna ya lio msajia kaye Wala wabitabuse Nihemurula natereke nyakwe kuona La baba watabera mgezi Nasigara wanjagara munange kakopi Yensonge ndese kakati Tutagulo wongo tulabenge visobu Echitufu chifuke chisobu Ulwe mkoze saya chikoze sako nukuiga Nagenda ni mmanyante umukazi Kakati atuse tusigate wabiri Tewali ategete kwa kulutalo Wadabe mirilano bivate yafe mwakiba Nentegira cheni nokola Chiyalita narabo nobao mchalo msiru Nemubuze jimulesa numbe Nebikonda o nemocha yonga bisatu Nendulu nengkoleza mkuba Vandeka na mnyambe ripindi labie Nabadu kilizene wangua O wange chichikonze riri numulirabe Isi tutere diye nene, nendi kuikiriza mbate mbe yonchigo Ate mnyambie nyoni mwanguwa, kuberi pili bateri saze urutalo Kobo tulituale kumbuga, konze chiechicho wako kemateka genyini Ngangula mkwa wambuzi, ngatisiba nenda nyoyerele dala tapuluka Yasula kupoliso mkulu, eyo jiyandira kavomu wendo mnene Ngantandi kasiri nje kuziri andoza bibisirani vino ndola bulirucha Gwechofu nye chikume mutima Chena gambi ya chiru nje chifuke chisobu Oru mkwata ya chikute njini Kuvirita ukwa uliriza chigazie Tukwanyo muso vinga vami Tukanza abantu abatusa kuisago Na yenso yezi singa wakazi Bebazireta ababeka na bevalia Wangamba botoli kachunga Sivandala kwenye gawo mfuko mfuzi Katolu ye chitugu wako kakasa Guba musango kukole sechi watelu walutalo Chenda vasira msiru Wakubali nange savayo ntasendi wonye Thank you. amatego gayige baweri wala tiyandi tusibwere risago nesente zezituko kumufanze nalyomu birwa kuba gwenna ba musiru yasoka kyandisembye mukulu ebibi ebizibu byabanna Uganda babisi mwabalabuseko muyite mubuulire bakwata kyebateekwa okukola ne bannyaba abaganza babbali mukikkiriza bwana abanoonya masanyu kyovula owagwawo ekibabu bikomaawo kati kyo ekibatunga ku nkato ewa balotodda mu kuyala ate noona abeera kutya ani atatya tteke temba mwenna ndigumidde wendi temukitwala bubinza bakozesa nze njogera n'ekireeta ebikemo si kintu kirala nze nkemebwe nnyo wulira nze kinkemya abakyala zeffiga nnyini kutondo n'ekingi kyalina ennyo butiba oba okyatendo ekkola eddene n'olaba ow'ebbeere erikirako bukasuwa tyate ono gwe balinnyumiza kubiridda obaana basse busiwemula mundabira abeekakaakati mubantegeereze sibatumidde ennambi embaga ya serwadda yanyuma songa yagikola ate mu biseera bya nkuba alina kyotomatidde ggwe bumbulwa obuuza bisegerwa omwami alyawo munene ye nannyini apeera ndi olubiri olutereka amasanyu yanoonya basudde mu kava
Buri kintu kibako budde, mirare sawa.